Igitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 11. Umwamikazi Atariya arimbura abana b'umwami. Atariya nyina Ahaziya abonye ko umwana wapfuye, arahaguruka arimbura urubyaro rw'umwami rwose. Ariko Yehosheba umukobwa w'umwami Yoramu mushiki wa Ahaziya ajyana Yowasi mwene Ahaziya aramwiba, amukura mu bana b'umwami bicwaga, amujyanana n'umurezi we abashyira mu cyumba kirarwamo, bamuhisha Atariya ntiyicwa. Nuko abana nawe imyaka 6 ahishwe mu nzu y'Uwiteka. Ubwo Atariya niwe wari ku ngoma muri icyo gihugu. Mu mwaka wa 7 Yehoyada atumira abatware batwara 100 b'Abakariti n'abarinzi, baraza bamusanga mu nzu y'Uwiteka, asezerana nabo isezerano, arabarahiza bari mu nzu y'Uwiteka, ahera ko abereka umwana w'umwami. Arabategeka ati, nimwumve uko muzabigenza. Abazaza ku isabato gufata igihe, umugabane wanyu wa 3 uzarinda inzu y'umwami, undi mugabane wa 3 uzarinda irembo ry'isuri, n'undi mugabane wa 3 uzaba ku irembo inyuma y'abarinzi. Uko niko uzarinda iyo nzu mukumiriye. Kandi imitwe yanyu ibiri y'abazakurwa ku isabato muzarinda inzu y'Uwiteka mukikije umwami. Muzakikiza umwami umuntu wese afite intwaro zo kurwanisha mu ntoki. Uzaba twaza wese muri mu murongo muzamwice. Mujye mushagara umwami uko asohotse n'uko yinjiye. Nuko abatware b'amagana bagenza uko umutambyi Yehoyada yabitegetse byose. Baragenda, umuntu wese ajyana abantu be bo gufata igihe ku isabato hamwe n'abagicyuye ku isabato, basanga umutambyi Yehoyada. Bahageze, uwo mutambyi aha abatware batwara 100 n'ingabo byari iby'umwami Dawidi, bikaba mu nzu y'Uwiteka. Nuko abarinzi umuntu wese afite intwaro ze mu ntoki bahagarara bakikije umwami, uhereye mu ruhande rw'iburyo rw'inzu ukageza ku rw'ibumoso bugufi bw'icyotero n'inzu. Maze Yehoyada asohora umwana w'umwami, amwambika ikamba ry'ubwami, amuha umuhamya. Nuko bamwimikisha amavuta bamugira umwami, maze bakoma mu mashyi baravuga bati, umwami aragahoraho. Atariya yumvise urusaku rw'abarinzi n'abantu, araza asanga abantu mu nzu y'Uwiteka. Yitegereje abona umwami ahagaze ku nkingi nk'uko umuhango wabo wari uri, n'abatware n'abavuza amakondera begereye umwami, n'abantu bose bo mu gihugu banezerewe bavuza amakondera. Nuko Atari yashishimura imyambaro ye, avuza induru ati, ubugome, ubugome. Maze umutambyi Yehoyada ategeka abatware batwara 100 bashyiriweho gutwara ingabo zose, arababwira ati, nimumusohore mumucishe mu mirongo y'ingabo, kandi umukurikira wese mumwicishe inkota, kuko umutambyi yaravuze ngo ntiyicirwe mu nzu y'Uwiteka. Nuko baramubererekera, anyura mu nzira y'amafarashi yatahanaga mu rugo rw'umwami, bamutsindaho. Maze Yehoyada asezeranira umwami n'abantu isezerano ku Uwiteka ngo babe abantu b'Uwiteka, kandi asezeranya umwami n'abantu isezerano. Abantu bose bari mu gihugu baherako bajya ku ngoro ya Baali barayisenya, ibyotero bye n'ibishushanyo bye barabimenagura rwose, kandi Matani umutambyi wa Baali bamwicira imbere y'icyotero. Hanyuma umutambyi atoranya abatware bo gutegeka ibyo mu nzu y'Uwiteka. Ajyana abatware b'amagana n'abakariti n'abarinzi n'abantu bose bari mu gihugu, basohokana n'umwami mu nzu y'Uwiteka, baramanuka banyura mu nzira yo mu irembo ry'abarinzi bajya mu nzu y'umwami. Bagezeyo umwami yicara ku ntebe y'ubwami, maze abantu bose bo mu gihugu baranezerwa, umurwa uratuza. Bari bamaze kwicira Atariya ku nzu y'umwami.